nishe kutana na wenye uzuru kila sifa tena na pesa zao. Misina, 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 Dar es Salaam kuna rainbow kibao. Nimezunguka nishe kutana na wenye uzuru kila sifa tena na pesa zao. Misina mpango nao, turu 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 turu. 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 Misina, 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 ah, tazidi kusema sema tu vibaya. Mpenzi wangu ana sura mbaya, tazidi kusema sema tu vibaya. Mpenzi wangu ana sura mbaya. Hasira sana zisije kuzua msana, na nani tena ukazila mtu mzima mzima mzima. Hasira sana zisije kuzua msana, na nani tena ukazila mtu mzima kashina lara.
Si vibaya,
si vibaya,
na mtoto idaya. Nasema si vibaya, kumpenda mtoto idaya. Nasema si vibaya, kumpenda mtoto idaya. Nasema si vibaya, kumpenda mtoto idaya.
Nishisikia story kuhusu wangu majia, moyo ukumia, nikavumilia. Na nishisikia story kuhusu mimi pia, akavumilia, akapuzia. Nishisikia story kuhusu wangu majia, moyo ukumia, nikavumilia. Na nishisikia story kuhusu mimi pia, akavumilia, akapuzia. Wini gande kama mtoto au ruba, jo, tupeane mahaba. Hata kula sitamani mahabuba, kwa penzi lako ntashiba. Wini gande kama mtoto au ruba, jo, tupeane mahaba. Hata kula sitamani mahabuba, kwa penzi lako ntashiba. Mimi ntashiba, 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 ntashiba.